ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
nuhun jirotu ɓoggi jandiga fandu haala Mamadou Sama Sewou jaam ñalle sakiraɓe heediɓe gilla beeta ko premier ministre gol kokalam may ga benna yeso yimɓe CNT conseil national de transition o wondi mbiyen faccintinde kabaruji e kañe hecco golle mbiyen wattu août 2021 kabaru Bakary Togola eɓe hayfidaɓe mbiyen banggal jiiɓo milliard uji sappo CFA irtike cour supréme humpiti keñen ittugol e jatte jawabu ñande noga jeena novembre 2021 nonno Bakary Togola eɓe hayfidaɓe mbiyen jugete kasen Bamako ɗo yewtere meɗen hertande mbimen haala mbiyen ndiyam gawɗe je mbiyen jareteɗam finatawa Tombouctou eɗen moƴƴinire mbiyen somaji meɗen jaati Bakary jooni ngal ndeɗon mbiyen ɗam ndiyam na yirwi sane e lewru korkandu ɗigon semme kawarji amen hannde kikiɗe Alkam Saré nogue goho avril 2022 bisimilla sakiraɓe nden no premier sugal kukala may ga mbiyen ɓammi haala Alkam Saré hannde nogue goho avril 2021 yesso yimɓe CNT mbiyende yo caggal lebbi jeenayyi holtingol heeƴo golle makko men ngal ɗo kawrital hinnoto semmingol ndenagu dow leydi ndi ƴewtagol nuble gollirɗe laamu landinal wuteji e kañe dunno men heeƴo mbiyen e jogola moƴƴo laamu kanko Moussa Mali Sokouna wonno toon ko heɓani kaɗen fayisago Oumar Waygallo
wakkande ɓe gabbuno e taaɓe ɗe soɓe kalnode homo fuu hollitino hakkille muɗum wori no laamu hakkude joo wori ñalawma hannden o so woɓɓe kollitiwiɗi beltiki sanne golleɗi armé o wondi e gollude woɓɓe dow kollitiwiɗi ko heewi feewa e golleji gollaɗi ley laamu hakkundeje o ɓe kaali kabaru yurko yurko laamu lobbo sariya kañe ɗete politique le leydi meɗen ndi woɓɓe du memi haala cuuɗɗiɓe noddirta logement sociaux ɗi kañe fa yettoyo no yimɓeɓe ɓamira les policiers ko kañe e kanam hewɓe du gaɗi noddago fewde e premier ministre o o tinno e famra e fedde sédia wonde kanko soggal ko kalamayga o wi sédia o kañe leydi mali ndi ana gondi e haldude kaldal e kawral an wondi e waɗede hakkunde fedde humnide kabaru no laamu hakkunde jow wori e gouvernement o kañe e fedde sédia wonde ka fa hannden ɓe kollitiɗi wala ko pamri dow woota gouvernement o holliti wiide anniyaji ɗi ɓamno ɗi fuu ana haajono ƴeŋinde ɗum ley duuɓi ɗiɗi kanko laamiɗo gouvernement o soggel ko kalamay ga o wi golleji ministre ma ɗi keeɗintinte ley leydi mali ndi ka ko heewi waran waylitede ley hen konayiri banggal yala laamu o bawɗe fedde oni nde dow ɓeydete
sogal kokala may ga holtiwiɗe gouvernement o suuɓe kembiyen hinnade mbiyen ɓamtare kañe ɓingu lilian kaku ndeno premier ministre o wi dunno dabareji piyete yalla ɓuddi telaji malli ɓiɓɓe leydi mali wonko ɗum ɗo o haali ɗum yesso micro Moussa Mali Sokou kay ɗan foytango Ousmane Niali Boule
hoore jo laamu hakkundejo ministre en ɓe fuu ana hedde muɗum ana gondi e faabadema wadde ko mbawi fuu yalla pati larme mali o darta fay goto faabade ɗum kasen ɗum ana hani wattede e hakkillo golliɗe laamu o fuu gouvernement o fi dabareji itti milliard ngaji temedere e nogay faabade yalla ɓiɓɓe mali ana keeɓa ko kasindini alakama o faabirake milliard ngaji nogay e joyyi nebam milliard ngaji capantati e joyyi tew millioji temedere jeɗɗi e capanɗe joyyi gaz milliard ngaji sappo e go'o engrais milliard ngaji sappo e jeego ñamandeji ko wonno dow hoore mali li duuɓi ƴaɓɓiɗi ko yaata milliard ngaji temedere tati e sappo e joyyi kufanima o daraneke yoɓude ɗum yalla keeɓal mali ana ɓeyda yaade yesso
sagraɓe tout hakkillaji mon dow kabaru men banggal beeɓe amen facebook kaydo twitter ñande jeena lewru men mbiyan yimɓe kamɓe ardiɓe faculté science économique de gestion holtiwide fuɗɗi tan mbiyan ɓamtan jande banggal heɓɓe bakka rawane ɓe ndenno caggal lebbi jeegom ɓeɗon e jooɗi fay hunde watta ɓe puɗɗi tan jande lew ko warata ko ndenno on wattu goto syndicat neɗo jangguirɗo ɗon holti waɗan mutere golle ñande muɗum jatti ndenno e lew ko warata ko en faccitti tan kabaru muɗum fande ley kabaru wi andon Bakary Togola eɓe fayfiɗa eɓe mbiyan juge aɓe hultama wiide mbiyan kiiti mabɓe ittama e jaate ndenno oɗo kiiti hultaɗo ñande jeenayyi noga jeena novembre 2021 mbiyan ittama jaate banggal mbiyan kanko procureur banggal cour supréme jafo ɗon ndenno kabaru muɗum kanko Bakary Togola ko haftaɓe yo jiiɓu jawdi milliard uji sappo CFA banggal mbiyan kamɓe ndemoɓe rimo kamɓe ndemoɓe rimoɓe ndenno avocat e ɓeɗo mbiyan hayfaɓe holti wiide imadra ina jukkiti ndenno wonko ɓe koltiwide ɗum avocat ɓe holtiwide ɗum ɓe ɗum ɗo kay latiti jaaɗi ɗum ɗo juhiɓe fa ƴaɓɓiti kalifa gewta wonko ɓen kayna fo sang Oumar Waygallo Ousmane Niali Boule
oɗo kabaru timmayi feyi non kanko Adraman Diallo avocat leydi Mali ndi hollitiri wiide o wiido mo yeli sariya tacce yalla sartebe kanya sartobe holara no warta hakkune mudu en
don juwine himbe fu wiade o yopitam wadai fi hunde tawene wiama o nyaami miliyar ngaji sappo e tati dum ko kambe Haifa be jaati e jaadiri no wiide be ngadi men miide joni kay o udirete don latta ko rafi jukango o mani e sariya darto e dande mu en do gollirinde sariya holare jaati wala do mabbe joni men dum beedan wadde fa himbe kolo humani be sariya
ka dum e tayde fu kambe avocat en bangi goddo ndartobe yalla neddo mudan sonto bi odo kabar habbi hore mudun sanne be bidube jeppirtani odo golle kedde mo kankon maitre Mohamed Traoré yo goto be do avocat ngabe
ila beete
wiam o yoppitanoma ware on nange ni joni fay etawet on abetede suudu sariya wondu holitindo wiide min meeda yide hono don andude no sariya mali wori ni min lani doto le balde garoje gonga e bulitama sariya ka wala fu ko wawi holide min wiide to gonde joni do o yoppitataake
evident
ka wakati jono hala yimbe la sartobe kanye inde mudu en inda katafen
gawri e gazna jeda kulnetere buli fuf nawtrade watu ramadan li lid mali kan non non ben gawri wakar jun o be durke budi noge bamba ko do gaz o kan wondi wartude do no seda seda sabi joni hakune unya be temede jeegom e temede jiddi e nuku joga jimaram kulbal ko be ken fosango umar wagawle alsisi
idun tidi hebudi don duwana ko yafi ko lati sababu mudu yo waydinde nago kanye non dungo gasere le lidi meden di gawri kilo ko no sotere budi chapane nay watu jonan sotta ko chapane jitte bu temdre
yani singalore
fa le Ramadan du darade cuggu o yottaaki no hemre bambara hakune mali hemre ha chapan jeddi sefa kilo mudu wonno nako metti hande kilo mako yottike fa temdere sefa hande rafi denago o darne mudu ana mawni hen sanne geseji fa hi sumam hande min kilo goto fu hemre bambara tuttirammi dum wana fi sabi ambargo nadu sabi rafi denago o demal hikangal ni woni ko lataaki ko dum tawa fu le lewro Ramadan du ka gawri ka ana yida sanne yimbe gazid ibnu dirsi kilo ko won sottere buudi ujnere teme didi nyalawma handu dum jippiki ko lati sababu mudum bi laamo yobino ko rewete ko
dobe 3
temede jeego temede jeddi sefa goddo sotirte kilo itati temene sefa hawrat kilo sapo didi uyna didi temene sefa gouvernement o kan yimbelle adobe gazinga iso waddale leedi ni tawta e fi hebude cuggu jafan do client be fu mo kilo sapo didi o uyna didi temene men jeeyirtabe kambe yimbele nawtirtobe gazuji dibe be mbiyan han yewter yalla hono dum hanir finirede e cioggu mudu arandejo
ndiam gawde mbiyan yo yare njarete dam finato tumbutu denno do wattu korko o dum e dam ben nawtere sane e mo inra dum somoyaji il nokuji meden jati denno to tumbutu ton hulti wiide dum lato sababu ben be nafude sane kanko kordo o kanyo dum bangal cellal mom na muru kajo dam ben to tumbutu ton ko ben kena fasan mo wagol alsisi
ndiam gawde an anda sane le ngalure tumbutu so moddina dum hono andirano ndiam be ngatale hen gawde be beedele hen kaadam yaade wobbe dum ngatale hen da sukkoro le ndudo lewru Ramadan galleji goddi anton kokkitiran dun horobe do mere mere do faba muye lewru Ramadan du munese Alpha Umar o gote hokkitirobe o hali hono o moddinirta ndiyan gawde
dandi gawde pavron kadam chondi anni ko rentinte mu ingol ndiyan gawde mu ingol ndiyan gawde de min piniso mi tawi dum amo wawi buytude tampere amo wawi do habude marrel
tagal fina tawa ndiyan gawde irum moddi sanne e koro no kanko docteur Salah Maiga o hollitiri wiide
ce melange de
rentinde de do kulleji joyi ana wawi lata sababu e juude neddo mo donka woni mudum timminde no yawiri donka mudum ida kulle joyi goto goto mu en fu ana jogi darne mawnde de challal ingel adama jian gawde ana wawi uytude belle neddo mu wawi sakkade tiddalaji bilide nyaw berne mu wawi do uytude nawalaji gondi e tekkiti neddo
tagal ko wi'i dum mujji ko heewi horobe kolitiwiri dum faabo dum en sanne no kabar tampere mudu en worgi dum ko maymuna moro hebini sijo tamani tumbutu
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sakrabe ben bangal kabo jam ne kereduji to men ko ton hultama wiide le lam ben le region men nak hultama wiide ben ko warata ben ugnaji noga en jetto ben yimbe egube limta wakkat juno woni handi noga go liru avril bangal ben imadray di ngadi golirde rrm e kanyu dun e dufa me ben pabotobe golirde region mbe bangal irwera lulen drds sn ben to minako ton to boflabe robe simbidi darde nam ben jelli totte jam ceni dam ko buri nyaaji sappo yom ben yimbe o do nuku ben commune jako na dugi tialaji jam ceni dam denno yo sabi pompe mabbe boni ha wara badde yogaaji denno be ngadi majere nyande sappo jeenay ben avril woytade o do kabaru be dardi lam ko be fide dabare e boni jam no yawiri antibina kabaru itu bankas hulta wiide men tendinowo goobo men ngendi ben gellel ogo sabbu den Suleiman Belko Bari masibinama kenyan noga avril watu 21h den no hulta wiide mbar neddo mbari do mo o ben du moto waddi non den no dum waddi noga ben noga avril jabinundu sagrabe dum timita kabaru men hande mi tondo sat fufum ta do bembal amen 3.28 ogo madun viamu no viamu 3320 y otra manera en la casa. Yimbe ne yottere meedo skobe hande mbeen na yowi do nyaw kelo daade ben dum menajit leedi malli ko buri tapani jaddon li tem der na jogi o do nyaw o derno extra jar won ko ben kena fasan usman nyalu yo enki region
yowtere sukabe malfi
menajit do ni nyaw kelo daade o yo nyaw kibirte do pofali seni o nangi neddo torra makko an waawi heddade e joomun faado haade dum woni ko doktor en kollitivité e wi mabbe seni o sawrama law dum an waawi buutude kutteji makko kanno doktor en kollitivité pesugol tan dum woni ko waawi renude sukabe o nyaw ummu yakuba kulbali o e sous direction golle de homune nda habude e nyaw menajit adama amadou haider noddio kede ko kollitivité
iwde yontere arandere yottade sappo e joy erde limitri temdoro e chapan anjo dido cikitabe ane mabbe sappo anjo be tawrama dun hakika denno wakar juno kay chadel ngala fay nokku mi nodda ga hultinde nyawdo o woni mudo ele yontere jabine de woni ko mi matna ma kumpa sappo anjo on cikitabe dido kay tawrama hakika o do nyaw be nyaw o yawi nangule ngoni jugibe le dubi sappo e joy be hibna e dubi joy dun ana yibe le tawrabe nyaw ciagal sawrugul ngul nyaw o nawi somde mayde saato yo tarifa pande jiddi de temdere kanum so nyaw o hunti nama hore gilallo putiji mudun buytoto sanne bangal sakar nyaw o na wodi fesagul hakunde jogibe lebbi jena e lebbi sapo e goo fna hani fesede pewde o do nyaw menajit lulido kilo dade
kontla menajit
kabar yo antere
dartude dati kan i jokkede fa sugabe jangobe madrasi beydene famu e jande l'école dum wonno fanda wollitingol gadugol yontere jabbene de to yoro soto de jande kapo yoro so e kuri kunjani dum hore do gollidal coopération mali qatar do imadara gollide programme pour l'éducation des enfants hors école passé thème tukole gorel gotel barowel dubbe jeego yolekele mayo bakoy dum wadi talatar jabbene de waliya le cercle bafulabe en nanan lali kebadi gel tukole yadi e bandirabe mudun mayo ngo yina wade wattu fudroji de badino e kollitivide erngaji seeda tiagal ko yoli woni ko tew makko yita sutra makko wadi tiagal fudroji dangere mayo ngo min tintinde wide dum watta labi nay jokkundirde le lebbe didi tan ko yologol wadi le o commune goto do kaduden e yewtere sukabe de hande lamdo hol en yontere warode fangarten e yewtere wonde
yewtere sukabe man fu wonno